ukomeze urugendo dore ururembo hakurya kandi umenye ku museke utambitse haguruka ugiye gucya hazavuzwa impanda n'impundu tugeze mu rurembo rwa data maze twagirwe mu cyubahiro mu rugo rwa data
tuzaba mu byishimo gusa tugeze mu rugo rw'iwacu tutambagizwa Yerusalemu umurwa twateguriwe nta rupfu nta ndwara bihaba ko byose byatsembwe na Yesu amarira ishavu n'intimba bizaba bishize tuzaba mu byishimo gusa tugeze mu rugo rw'iwacu tutambagizwa Yerusalemu umurwa twateguriwe nta rupfu nta ndwara bihaba ko byose byatsembwe na Yesu amarira ishavu n'intimba bizaba bishize
Koko umubyeyi urerushe ariko wibabari hangane fata kabantu tsindagire buhoro kukubi wacu ni bugufi narubaje imana aho mvuga za kanseri na sida ntibiharangwa nta malaria nta bicurane iwacu kwa data
tuzaba mu byishimo gusa tugeze mu rugo rw'iwacu tutambagizwa Yerusalemu umurwa twateguriwe nta rupfu nta ndwara bihaba ko byose byatsembwe na Yesu amarira ishavu n'intimba bizaba bishize tuzaba mu byishimo gusa tugeze mu rugo rw'iwacu tutambagizwa Yerusalemu umurwa twateguriwe nta rupfu nta ndwara bihaba ko byose byatsembwe na Yesu amarira ishavu n'intimba bizaba bishize
Nkubwire kandi nawe muturanye nyumvire inkuru yo kugaruka kwa Yesu bose ni kameri dakuka namwijimu haba iteka kuko Yesu niwe mucyo waho nabariye nani mipaka mu mugi wa data
tuzaba mu byishimo gusa tugeze mu rugo rw'iwacu tutambagizwa Yerusalemu umurwa twateguriwe nta rupfu nta ndwara bihaba ko byose byatsembwe na Yesu amarira ishavu n'intimba bizaba bishize tuzaba mu byishimo gusa tugeze mu rugo rw'iwacu tutambagizwa Yerusalemu umurwa twateguriwe ndwara bihaba ko byose byatsembwe na Yesu amarira ishavu n'intimba bizaba bishize amarira ishavu n'intimba bizaba bishize amarira ishavu n'intimba bizaba bishize amarira ishavu n'intimba bizaba bishize